www.djshinsky.com. Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
DJ Shinsky.
Leo, acha tu niwaweke wazi. Mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza.
Mr. Vibes on Vibes.
Na leo, tena waite ni paparazi. Warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Naimwita yo baby, kumenaya na baby. Oh, unimuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi. Oh, siwezi.
Bora ni njoo.
Mama yangu, kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh,
kilichoponza fala, kujiona simba kumbe swala. Kazama kwenye penzi utwala, badala kusaka miamala.
Ayo, toka neti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu paombo. Wakamti na soma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani. Aina sema bora,
bora ni njoo. Maisha mafupi ni simple.
Me, I want to party. Gaela, asante. 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 Asante.
Shampoo, canabu. I want to test new waters.
I am tired of this love. I've tasted it now. Love no be peace. I've been traveled, I give up.
Back on the streets now. Just one day for me. I know I'm discussing it to you, cause I love again. Yeah, yeah. Baby, this love not for me. Love not for me.
I'm single. Do you know that I'm single? I'm single again. Who knows I'm single? Oh yes, I'm single.
Najua na madeni na matatizo ya kodi, ila pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele watu wanapiga hodi, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Yeah, kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumle paka mifupa, sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumle paka mifupa, sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika, ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika, naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zina mwagika.
I am a disco dancer.
Asumani.
I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco
dancer. Kaza tano zikisha zikisha, waga tano tano zitisha zitisha. Bebe kijipitisha mitisha, usiku mboga na ichumisha chumisha.
Hey, wanajita wangin, kati bebe zao tunazila chingin. Hey, mabisho bling bling, kazi kulamba lipsi kitandani noingin.
Ladies, simboy wanda ting, long long ting, shoka mpim.
Ambiye siye mwa
kawa upaka,
wajifuze zungumza
kwa mipaka.
Temu wake kufosi wa
shanaka,
shubu zake mwenyewe
kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumle paka mifupa, sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumle paka mifupa, sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika, ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika, naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zina mwagika.
I am a disco dancer.
Asumani.
I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer.
Yes,
Batman,
Batman, Batman, Batman, Batman,
Batman,
Batman, Batman,
kumbe squeeze wa chawi so waze.
Aima, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Nasema kama yangu, taipata, hata kibana.
Nasema kama yangu, taipata, hata kibana.
Hai baba, no 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 my people ya kime.
Hai baba, no 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 my Aye? People ya kime.
Mungu baba tusame tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Dunia kuna watu wanakera. Ah, chikiri pa 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 pulipu.
Chikiri pa 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 pulipu.
Kwani mimi nikifanikiwa, nyinyi unapungukiwa.
Kwani mimi nikifanikiwa, nyinyi unapungukiwa.
Chikiri pa pam 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 pulipu.
Chikiri pam 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 pulipu.
Usopenda mimi nikifanikiwa, wote va 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 yo. Va 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 yo. Usopenda wewe kufanikiwa, wote va 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 yo. Va va va
happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you, happy birthday to you,
birthday.
Happy birthday to you, happy birthday.
Tunatika,
wazee wa nyumba tajenga kwa sana,
wazee Kwanza jima mezani
Dozet
Kikubwa geto na bebe wendani
Dozet
Na mama ale nyumbani Tukizi kosa kitonga
Ganda la disi
Tukizi pata ndo mabuzi
Matumizi
Tukiwabwi kuonga
Vinganga disi
Tunataka gaile kitu
Ya uzinzi
Yamani sisi ni walevi Tunatesha ba Tunatumia hela Paka juwa lianzinga Na mabome we hawezi Hapa pato kufa Meza meza za inzi Kwanza kwana ushanga Kwenye we tunakika 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 Tunakika
Tupishe bana
Tunakika
Tondole kele
Tunakika
Tupishe bana
Tunakika Tunakika
Yogo ndo chini nyanga nyanga Na ukinchekia kidogo Metafuno buwana Kushoto na zombi kulia tosi Ni mwendo wa monde na misosi Kikushinda chonde sijifosi Siambaka ligonge la utosi
Eti nilale Ni mlaye nani Wakati pesa nimeshinga ukubwani Nilale Kwa usingizi gani Wakati umaru
Na ukiutaka mutu, mutu na watembezi wa kifu Usha, kamata mututu, gitu kikuja bende miguju
Asa, maonyeshe kachupali nye mwisha ba
Asa, tingisha, tingisha
Efanya kauna mwaga ma Asa, maonyeshe kachupali nye mwisha ba
Asa, tingisha, tingisha
Efanya kauna
mwaga ma Yamani sisi ni walevi, tunakesha ba
Kutiria timu jengo nisija kupata Akili karuka wazimu Chakula jemata Weni mtu muhimu nikiwa nawe na jipata
Halo 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 Halo
Afadhali
nimekuona
Afadhali
tumeonana
Afadhali
nimekuona
Afadhali
tumeonana
Nilika kinyonge sana
Tajiri kuna duni Tajiri
wajani agize bombe nyama
Tajiri kuna duni Tajiri
na bebe zilete savanta
Tajiri kuna duni Tajiri
Tajiri atalipa bwana
Tajiri
Nilikupigia simu chaji kakata nikakutia timu jengo nisija kupata akili karuka wazimu takulaje bata kweni mtu muhimu nikiwa nawe najipata
Halo 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 Halo
Ra Ule wa mbele ya madui zako
Ra Kule wa mbele ya madui zako
Ra Kule wa mbele ya maexi zako
Ra Kule wa mbele ya maexi zako
yeah. Una akili wewe Sina chaji kweli Yani uko na bebe Ina minyama tukuachie mwenyewe
Ivi una akili wewe Sina chaji kweli Yani uko na bebe Ina minyama tukuachie mwenyewe
Ivi una akili wewe Sina chaji kweli Yani uko na danga Lina miela tukuachie mwenyewe
Ivi una akili wewe sina chaji kweli, yani uko na danga lina miela kuachie mwenyewe.
Mr. Vibes on Vibes.
Tara, ule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako. Shuti kila kitu watuone, tunavyo kula bata iwachome. Sisi sio lebo za watu gome, bado wananuka maziwa watoto wakanyoni.
Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao. Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao.
Nilikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Batani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Bwai, ndo ikapita bebe flani. Sina zalio, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by shosho,
shoka.
Sina zalio, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kibunda, bebe imetaka by shosho. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo. Supu, 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 supu. Aye. Niseme, nsiseme.
Sema.
Niseme, nsiseme.
Sema.
Ah, uyo mtoto, ana utala, kasala, ma. Eti ni semen siseme.
Sema.
Ni semen siseme.
Sema.
Ah, uyo mtoto, ana utala, kasala, ma. Aye, body. Achi no wanna man. Push, papi papi la. A boy wanna man.
Basi shengo masasema tambe. Clio, driver, away. Unjan man. Go away, jealous man. Ngakulele mpimelo ya, stay away man. You better go rest man. Away, unjan man. Go away, jealous man. Ngakulele mpimelo ya, stay away man. You better go rest man.
Sikujua kama ulishamposa, ulishamposa, ulishamposa. Nikijua kama ulishamposa, ulishamposa. Mini kemtosa, AJ, AJ. Kumkoleza, nilifanya BJ.
Kutila mwirandi city, everything we do is dirty. Ayo hey, wekele
kwa mbuzi. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo.
Kutila mwirandi city, everything we do is dirty. Ayo wekele kwa mbuzi.
Supu, 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 supu. Aye. Niseme, niseme.
Sema.
Niseme, niseme.
Sema.
Ah, uyo mtoto, ana utala, kasa, ma.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Inja, eh, I'm a Purisa, eh. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Inja, baby, solo na Wiz Khalifa, eh. So va chai fela ngathi Chris Brown ubizi karipi ushay get down ubizi kama mpela magapuya lanta sangane senti njanja. So va chai fela ngathi Chris Brown ubizi karipi ushay get down ubizi kama mpela magapuya lanta sangane senti njanja. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Inja, eh, I'm a Purisa, eh. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Inja. Baby, solo na Wiz Khalifa, eh, eh. Usova chai fela ngati crispra Upizi kalipi, ushaiketa Upizu kamopela maga puya lanta Tangane senti, enganja Usova chai fela ngati crispra Upizi kalipi, ushaiketa Upizu kamopela maga puya lanta Tangane senti, enganja
Chari chari, wapinzani chari Walisani ale
Tenambona, watako, mwagawu, wataisoma, washagushi, ganja choma, napakushi, chapangoma
Uwasanka tumele tumele, stampa kana kera, najina na nahela, napenda na madem na masela Uwasanka tumele tumele, stampa kana kera
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, Abuma Purisa. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja. Bemi solo na bowis Khalifa. Usova chai fela ngati crispra Upizi kalipi, ushaiketa Upizu kamopela maga puya lanta Tangane senti, enganja Usova chai fela ngati crispra Upizi kalipi, ushaiketa Upizu kamopela maga puya lanta Tangane senti, enganja
Wale tu aluka
Ewena ma Asikra kia kutina takuka
Mamadara tumela
Chas
Badara tumela
Yibi, yibi, yibi
Badara to me like, badara to me like, badara to me like,
Vyozo kuchiti Mio jicho lipo nyanya nisha kula kijiti Na magoma kipigo kwa klabu mtiti
ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela, wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera, watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella, yeah, apendagi makiki ona nana umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Amya ticha, ticha konde, ticha, ticha konde, amya ticha. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela, wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera, watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella, yeah, apendagi makiki ona nana. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya teacher, Ticha konde, amna ticha, ticha konde, ticha, ticha konde, konde.
Tangazo, 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 watoto wazuri wataki pesa za mawazo.
Crap, 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 crap.
But you know what I'm on.
Choi!
Crap! But you know.
Crap! Ukimtaka, wena hela. Salamu nyingi, story nyingi, unamkera. Ukimtaka, wena hela. Salamu nyingi, story nyingi, unamkera. Mana mikapu bay, fiatu bay, na nywele bay, vinataka money. Kaukote, usisobe, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wanjoy wale.
Eta unataka pesa,
jochukue.
Wame wamesha zileta,
jochukue.
Ama ganda ya kunyeta,
jochukue.
Ama unataka
jonikue.
Abuleli namba bagia wope wopa bongo masia Abulelu moya baufila Bate tanzane siatinga Nashia magia na kibeli ndisi Kwane nani singinga Ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay wena kibela, ay kibela, ay kibela, wena kibela, ay
kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera, niko na demu wa mtu ondoa kamera.
Crap, crap,
yes sir.
Crap, crap, crap,
crap,
crap, crap, crap, crap,
mshike huyo
atoki mtu,
nimeupaka mkongo
atoki mtu,
mshike huyo
atoki mtu,
alinitia usongo
atoki mtu,
kashanipiga sana vizinga leo kajichanganya kaya timba.
Kanipiga sana vizinga leo kajichanganya kaya timba.
Oya alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Mana woo nitakupo kinioa, kasha niona boya kutwa kunipiga sound.
Alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Mana woo nitakupo kinioa, kasha niona boya kutwa kunipiga sound.
Eti hani leo
niko na mami
Nyoko
Marahani Daddy yuko nyumbani
Nyoko
Pararam pam pariram pam pariram pam pariram pam pam
yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo riziki zetu utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea eti kama tunavyosamehe waliotukosea najiuliza why hawataki tu enjoy situfurahi wakiona tunajidai wananuna kama vile wanatudai tukupe majumba ya thamani Magari nane nane ndani Wake wazuri la kifani Ilo situ chiti jamani
Titi, takesho nikifa we fititi Na majita, rafikiki Wanangu wa faida na vikiki Vibunda vingi mbugon Tukifa plende pepon Wanafiki wote moton Wakaisome namba Bariki mbola
Tupate pesa magari tele
Amen
Weze komesha
Kono yombo vokiesha Wambie siye bado tunakesha Wanangu saka mapesa Na mwaka huu tutawakomesha Wanaiomba mvua kunyesha Wambie siye bado tunakesha Watuombe fitina kuteswa Zia tunaiomba vitesa Baba tumpe nipe Jema nipe Ai nipe sayo oda nipe Tumagie nipe Jema nipe Kwa nipe sayo oda nipe
Mimi mtu mzima Nakili na ndo mana metoka Wanda kuleta ushauri kwenye baka unanifanya makosa Mimi mtu mzima na akili na ndo mana nimetoka Wanda kuleta ushauri kwenye penzi unanifanya
Yeah.
So nice.
Kebema, kijitima, kituma, ayama, ma, ma, ayama, ayama, ma, 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 ayama. Kauna nipa nipe, kauta kibaki na, krimina, sheke, nisiwezi fata nyaye. Kauna nipa nipe, kauta kikufa nae. Moyo wangu mteke, siwezi wakita kayo. Hello, zero distance. Emi cha 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 cha, zero distance. Hello, zero, zero distance. Emi cha 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 cha, zero distance. Kisima, bebema, kijitima, kitima, ayama.
Mama nyumbani nimeacha madogo. Nimemwacha baby nyumbani nimeacha uroda. Nimemwacha baba nyumbani nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani oh, oh. Kwa hiyo bosi mm. Zingatia maokoto. Zingatia maokoto.
Nala kama kitwa ujwe nikivelisha kwenye ki.
Hali watu.
Nesipo fanikisha itaota majani lenjia ya.
Hali watu.
Tumetoka fawe. Tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jashu. Yote nataka hela. Tumetoka fawe. Tumekuja kutafuta hela. Tusilete maneno maneno.
Naomba hela yangu. Nasema bosi nataka changu.
Hey. Hey.
Naomba hela yangu.
Hey.
Mm. Nakuheshimu bosi nataka changu.
Kichwa changu hakiko sawa.
Nilipe nisipe.
Baba mwenye nyumba ananidai.
Nilipe nisipe.
Oh, oh, leo siko sawa.
Nilipe
nisipe. Usitake tu usikane matai.
Nilipe nisipe.
Bosi bosi zo noti noti kata pasu langu.
Zingatia maokoto.
Yua langu vua yangu. I say nipe changu.
Zingatia maokoto.
Bosi bosi zo noti noti hilo jasho langu.
Zingatia maokoto.
Yua langu vua yangu. I say nipe changu.
Zingatia maokoto.
Tukigawa na majengo. Mimi naenda jela. Nikiongea kwa vitendo, utaniona mimsela.
Mwenze nenda kama kichwa uliokifelisha kwendeki.
Hali watu.
Na nisipofanikisha itaota majani ile njia ya.
Hali watu.
Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jasho, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno.
Kibona ba. Naomba hela yangu. Nasema bosi nataka changu.
Hey, your trunk.
Wow.
Ale Gino, 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 Gino.
Naomba hela yangu.
Gino wanama. Gino.
Nakuheshimu bosi nataka changu.
Kichwa changu hakiko sawa.
Pretty guy, go, 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 go. Pretty guy, go, go. Pretty guy, go, 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 go. Pretty guy, go, go, go.
Celery, 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 celery. What you do to me? Many caronies.
to me. That the girl for the corner, and she dey do me that you want for the corner. She no want a man to the corner. The way she do me that you want for the corner. She no want a man for the corner. Do me that you want for the corner. She no want a man for the corner. Do me that you want for the corner. That's 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 for the corner. She no want a man.
You're in the mix with DJ Shinsky.
Tu kamali. kwa siku nzima. Nafsi nataka nipongeze, tumwagirie mtima, wauni wangu jisogeze. Shogoloza unga unga mwanangu upendeze, ukitongoza funga munda mtoto kamkoleze.
Need a Betty on a yacht, Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The Tish gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
We're 90-90. We're not rebat, I'm
90-90.
We're 90-90. We're not rebat, I'm
90-90.
So let's go party. Mtoto wangu, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Ay, ay, ay.
Moyo nyumbani staki kuwahi,
mana mpaka kwa mangiana nidai. Nataka nilewe paka suboi, niwe sikitamboi. Nilewe paka suboi, niwe sikitamboi. Akanya moyo niache leo, niache nasema niache moyo.
Shinsky on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Shinsky. And download this mix at DJShinsky.com.
Yeah, yeah, Asante, Sana, yeah. Gotta thank God for this Prada, yeah. Gotta thank God for this Gucci, stuff flies, petty last number, yeah. Me na taku ko enjoy, na we una taku ko enjoy. Asamba so groova, yeah. Tu na taku ko enjoy. South up, straight to TZ, yeah. Now we worldwide, yeah. I say lali makai no sleep, yeah. Now we outside, yeah, yeah. Me na taku ko enjoy. Na we una taku ko enjoy. Asamba so groova, yeah. Tu na taku ko enjoy.
Wana mwaga madolari, yeah. Wanagiza, wanagiza, dorime. Kama una hela za mawazo, nunua shamba ukalime. Wanagiza, wanagiza, dorime. Taratibu na tungila ofa, usijelewa uzime. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu na mficha. Namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani, eh, namficha, namficha kwa pani, baby wangu namficha, namficha kwa pani, oh, ah, eh, Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache.
Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ona mafisi wale, wanavyoitaza mapisi pale. Sio gamana wadisi wale, baby wangu wezi kwenda kirahisi pale. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Na ficha, na ficha kwa pani, na ficha, na ficha kwa pani,
hey, na ficha,
na ficha kwa pani, baby wangu na ficha, na ficha kwa pani.
Yacheni tu nilibata zama za kale nshanyeka
sana.
Yacheni tu mininjoi huko zamani nshaumiswa
sana.
Yacheni tu nilibata zama za kale nshanyeka
sana.
Yacheni tu mininjoi huko zamani nshaumiswa.
Maisha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeka. Usikunja kunja sura utazeka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short.
Come on, 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 come on,
Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kweli.
We,
be a time.
DJ Shinsuke.
Asikwambie mtu tu tu, be a time. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Aye,
bia tam. Asikwambie mtu tu tu, bia tam. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Aye.
Pombe yangu nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu nauliza, jamani nani kamwaga pombe yangu nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu nauliza. Mishalewa niko chakali, shalewa
mishalewa,
mishalewa nyaka nyaka, shalewa
mishalewa,
mishalewa sijelewi, shalewa
mishalewa,
mishalewa hapa mtazima, shalewa
mishalewa.
Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kweli.
We,
bia tam.
Asikwambie mtu tu tu, bia tam.
Ba,
bia bia, mitungi, bia tam tam tam.
Hello, bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's the kids, baby.
Yes, yes, yes.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Ajino.
Yes, yes, yes.
Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget. Hello. Pesa nyingi ama tujiteke, no no no. Pesa nyingi leta watoto ko, no no. Pesa nyingi ama tujiteke, no no no. Pesa nyingi leta watoto konono. Shauli zao,
oh, 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 oh.
Kimpango wao,
oh, 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 oh.
Kwani si atuli kwao,
oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapiga bebe zao,
oh, 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 oh.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimetema.
Satuishi ni maisha kideu,
shima nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini, hero sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti, aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Hello.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
You know you.
The way.
Yes, 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 yeah.
Tumegundua shida, nikumzoea. Kinacho nipa shida, nimazoea. Nimegundua shida, nimeizoea. Yanayo nipa shida, nimazoea. Sianajua nomana nafanya kusuni. Kunikomesha, ananikomesha. Nishajishusha sana mpaka sina budi. Anichoresha, ananichoresha.
Acha nitwe mlevi, acha nitwe popo. Kilo kikiva kiatu changu kwa utendei. Acha nitwe malaya, acha nitwe mdangani. Kilo kikiva kiatu changu kwa utendei.
Tumoro, tukwa pampaka tumoro. Tukwa pampaka tumoro.
natoka na wema zepetu, petu. Anasema natoka na mizamo betu, betu. Koza chokoza nega meruka pru, meruka pru. Misi na koza ila nanitia tu, ananitia tu. Naonewa yo 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 na nyanya swajeni yeah.
Acha nitwe mlezi, acha nitwe popu. Ila ukikiva kiatu changu kwa utembei. Acha nitwe malaya, acha nitwe mdanganyi. Ila ukikiva kiatu changu kwa utembei.
Hadi tomorrow,
tukwa pampaka tomorrow.
Oya Mr. DJ,
tukwa pampaka.
Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wendo mwisho areli, wako niwe kanuta. Walo kwambia nala zuchu siyo kweli onazusha.
Wano kavikao sisi kutuchaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze bigi kwenye urokaji. Tuko teni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wainama kwa inuka. Kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwa inuka. Kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Aki chita ki chita ki chita ki chita ki chita ki chita ki mi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi. Mchana nikupe tango, siku ndizi swadata. Tuanze fanya mambo, kabla umemewacha kata. Mapenzi mweze kiwango, na umejalio talanta. Na unanijua kwa jango, atoki mtu kwa mkapa, yeah. Amuli chi, 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 amuli cha, 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nakuachaje sasa.
Wanaokaji kao sisi kutuchaji. Wapekole yao wanatwanga maji. Na ongeze bigi kwenye urokaji. Tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Masifani fanya wainama. Kukinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka. Kukinyanywe kisha kanuka. Mikwachana na wae. Chita, 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 kimi. Kwachana na wae. Chita, 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 chita.
Eti ana taka tena. Ya nini, ya nini? Yana ni taka tena. O nini, o nini mie. Sirudia ni matabishi. Kacheze unakotezaga. Sipashagi makabichi. Akacheze nikiona sura yako. Najione ya kasheshe. Kata simu tuko site. Nyondole kasheshe. Chonde chonde. Hala hala tia yeti. Hala tia yeti.
Mr. Vibes on Vibes.
Hala hala tia yeti. Sipashe kima kabichi. No 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 no.
Bye.
all my more. Kama tunazidi more by more. Itabidi 4x4. Kama una sisi yo by yo. Tena sisi yo my more. Kama tunazidi more by more. Itabidi 4x4.
Wangu moyo unaminya, mami nawe unaminya. Wangu moyo unaminya, mami nawe unaminya. Mama amina, mama amina we.
Mabiza tupitore, kiswere show machozi. Kivanya na vale mpopo, osare tlela karitore. Reswere vibe po po na mos, Master KG wanito mo.
Bringing you the best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky live in the mix. For free downloads, check out DJShinsky.com.